Yeah, yeah. Scout along the boy.
Touch the tights along the boy.
Yeah, yeah. Squeezer. Hey, hey. Long my boy, queen the beats. Yeah, the little me.
Nimekazana mwanai, sasa nimepata mwanai, sasa chukia nini jamani. Nimekazana mwanai, sasa nimepata mwanai, sasa chukia nini jamani.
Mbona kila siku nabisha mlangoni kwangu, unaningilia, unanichunguza, chunguza maishani mwangu. Unataka nini? Ama unataka kipi? Unataka nini? Ama unataka kipi? Kilicho changu wacha kiwe changu, tosheka na ulo nacho. Kilicho changu wacha kiwe changu, so punguza kijicho. I say mi nimetafuta, tafuta sasa na kula bwana. Nimetafuta, tafuta, tafuta sana kula bwana usinune.
Nimekazana bwanai, sasa nimepata mwanai, sasa chukia nini jamani. Nimekazana bwanai,
hapa bello.
Nimepata mwanai, sasa chukia nini jamani.
Kama kindo mana tumetakata all eyes on me. Kama nimeshika ngada, usini ite brada. Wacha nipande lada zaidi ya Al-Qaeda. Usikunyo ukalewa kwa lebo za matalaga. Ukanifana kakumada AKA 47. Kila napuna mike napata appetizer ya kuchana sana. Se usiku sio mchana, agamilo flows kama sauces. The river tana hila blowy in the air. Hakuna vuvuzela, tunacheza fair game. Hakuna utapela, vijana wengi wana imba, wanakosa potential. Muziki ni kazi, awana hata tension. Wakipata promo wanapiga domo, kini ita underground. Ni kama unanitukana, sina mana, sina thamani kama God pure. Hala sana, tuko makini kama madansa wasakata. Tunapata madini, wabishi tuapiga chini. Love goes on, boli like a millionaire. Lili mize MW siri hala.
Nimekazana mwanai, sasa nimepata mwanai, sasa chukia nini jamani.
Sasa midomi yao si kose mini po yuni mejawa mapozi. Kushi kwangwa kumusu, Mungu ndo anajua msinje mpeni shikia visu. Kataka kuniwa hato weza ndo mlosema. Sasa menye maza mioyo mejawa lawama, mashungu memeza. Ok, haina noma na mshukuru mwenyezi mkutu subhano tala. Subuhi mini kiamka nasema inshallah. It's a long time ago, so many years now ago. Tangu 2004 na mekwe mini po mina mkana porala, mina shiba na chokida, mina fuma na chodunga mine. Bana chotunga mwana karisa karabu, napenda sana ustarabu. So sinishanga yefa unizowe, sifanyi kwa wezo wangu, nafanya kwa wezo Mungu. Kana volino na Mungu ndipo na poringa mimi. Hata mkileta majungu no mwezi nipisa mimi. Sometime nikichuliza mwaja mwanta tiza, mwaja kuchokozi na masoli yenye puzi. Na mekwe wene baje, ni proyeko inakwaje. Saili angwa iko peki kwa kalamu au kwa chaki. Jikubali ulipo wezi kufana na nami. Yani copying myself, there is no good to yourself, so you better be yourself.
Nimekazana mwanai, sasa nimepata mwanai, sasa chukia nini jamani. Nimekazana mwanai, sasa nimepata mwanai, sasa chukia nini jamani.
Yeah, ulame kumboi kwenye beats. Yeah, niko tuna kijana wangu usio lead me the. Wanangu wa Bianca Inero Kuz, najua Sipa, hey, Willy Melody, hey, Briba, hey, T-Boy, hey, hey. Yao, mindu zelo kulba kora. Unajua, hey, lazima ukubali tu. Simu nzako amepata, amefaulu, amengangana, rafu unautolea machu. Unajua tena, nafutu cheke na ulichonacho mtu wangu. Au nitaka kufanikiwa kama yeye, basi ongeza bidii mtu wangu, au sio? Haina haja kabisa najua. Bianca Nero Records, Elamba Boy kwenye